kungu kungu kaba gore naba gabo abasore ndetse n'inkumi abasaza naba kecuru abana kubabyeyi ni kwakatumye Samusoni munazi bamuringaringa bakamuryonga ryonga akameni banga bamunagora maso izuba riva kumagai yangu mugoko budakebwa Samusoni munaziri w'Imana yaziza agakungu
agakungu
agakungu kungu kabagore
n'abagabo
abasore
ndetse n'inkumi
abasaza
n'abakecuru
abana
kubabyeyi ni kwakatumye Samusoni munaziri bamuringaringa bakamuryonga ryonga akameni banga bamunogora maso izuba riva kumanyai yangu mugoko budakebwa Samusoni munaziri w'Imana yaziza agakungu.